Mi sim humble, ni pesa sina. Mi si chura, ni loko sina. Mi si fala, ni chali sina. Ay, acheni jokes, ay, sinanga haga, acheni jokes. Ay, sinanga ganji, acheni jokes. Ay, squag mfani, acheni jokes. Ay, ay. Uno chess clout, nika nika na jitout. Juko up and about, akituna to the row. Madako, budako, bradako na sistako ni my fans. Juniko juu, cheki vile nina dance. Woko down, mimi nili enhance. Aye, please, keep a distance. Motherfucker, alidhani mini ho. Juu staki love, nataka dough. Staki city, naipenda raw. Damn, tuko draw, aye, bro. Kanje ni mingi na itaki fair. Mistari ni kali na bado ni rare. Mbono na jam no ni peangi fair. Mbono in the church na bado na lewa. Mbono chase clout, nika niga na jidout. Juko up and about, akitu na kudara. Wacheni jokes, aye, sinanga haga, acheni jokes. Aye, sinanga ganji, acheni jokes. Aye, squagin funny, acheni jokes. Aye, aye. Form ni gani, acha stress nani. Jungles daddy, mami. Uki beat, tafta mlami. Utomoka, wezi amini. It's Nana on the beat. Mi wadika gama hit. Minka manzi wa street. Ngoma ni lit, mwili ni fit. Mi start na spit, give me a seat. Explicit.
Acheni jokes. 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 Acheni jokes.